Rwanda mu bundi bwiru bukomeye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere leta y'u Rwanda yagejeje umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa mu Rwanda ni nyuma y'iminsi ine gusa umucamanza yanzuye avuga ko agomba koherezwa gutabarizwa imwima I Nyanza aho yimikiwe inkuru ya mugenzi wacu Eric bagira ubusa
Kugeza umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa mu Rwanda n'umuhango wabaye mu bwiru bukomeye ku isaha munani za hano mu Rwanda nibwo bamwe mu bahindiro bakiriye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege umugogo w'umwami amakuru twamenye nuko na bamwe mu bagize umuryango batari bazi ko umugogo ugezwe mu Rwanda ari nawo hashimangirirwa ubwiru bukomeye ubutegetsi bw'u Rwanda nibwo bwafashije umuryango w'umwami kuzana umugogo nk'uko byemejwe na bwana Medard Rutijanwa nyuma y'inama yamaze igihe gito kuri komite ishinzwe ibyo gutabariza umwami uyu mwami yaramubereye ise wabo mu muryango mugari
nko kumuzana sugira ngo nitwe twatanze amafaranga yo kumuzana kugira ngo biroroshye kumufata indege n'umugogo w'umwami ntago byoroshye cyo ni urugero rumwe urumva leta rero yarabyiyemeje irabikora itari inkunga ntiharirana umuryango kuko mu byukuri leta yitabaje umuryango ariko umwami ni w'abanyarwanda bose
umuryango ukimara kwakira umugogo w'umwami imodoka itwara bitabye imana yakomezanyije mu bitaro byitiriwe umwami Faisal hano mu mugi wa Kigali ahane naho abagize umuryango basezeye ku mugogo nkuko twabitangarijwe na bamwe mu bagize umuryango icyakora bwana Rutijanwa we yagomeje kubigira ubwiru
Singongwa ndabona itangazamakuru kumenya ko umwami yageze mu Rwanda kuko ni umwami w'u Rwanda ntabwo ari umwami wa King Faisal cyangwa handi ni byo birahagije kugira ngo umunyarwanda n'utari umunyarwanda ariko mutura Rwanda abimenye ko yageze mu Rwanda kandi bidushimishije kuko ntabwo byari byoroshye kugera kuri iyo myanzuro yuko habaho ubushobozi bwo kumutabaza mu Rwanda byadushimishije kumwakira
none nyuma yo kwakira umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa harakurikiraho iki bwana Rutijanwa
twemeje ko ikiriyo gitangira ejo kikazakorwa muri iki cyumweru noneho kikazabera inyanza niho kizabera nyuma y'icyo kiriyo hazaba itabazwa ry'umugogo w'umwami inyanza imwimwe itariki ntabwo twayigenye kubera ko hari ababyeyi dutegereje ababyeyi bakomeye bafitanye n'umwami isano yo hafi turabategereje igihe bazazira n'icyo kizaduha igihe cyo kutabaza umugogo w'umwami
ukurikije ibisobanuro bitangwa n'abagize umuryango Birasa naho ariwe bashobora kuzubahiriza kuruta imwe mu migenzo yakorwaga umwami yatanze nyamara umwami si uw'umuryango gusa
n'ahandi hose no mu miryango isanzwe abaza munsi ntibangana n'abajya guherekeza umunsi wa nyuma baba ari benshi kurushaho kandi turizera ko bazaba ari benshi ntibazahagurutse igihugu cyose ngo gihagurutse kuko igihugu kirakora n'ubarabibonye ko basigaye bakora amangwa n'ijoro n'icyumweru ntikikibaho kubwira rero umunyarwanda usanzwe afite iduka ry'igihugu gucuruza azohereza umugore cyangwa umwana we akomeza acuruze kuko ntashobora guhagarika business ye
mu muco nyarwanda hari imihango yakorwaga umwami yatanze izakorwa bizagenda bite
ubundi umwami ni umunyarwanda ariko ni n'umukristo hazubahirizwa imihango ya gikristo kandi ni gatolika azubahwa nk'umwami w'u Rwanda aherekezwe nk'umwami w'u Rwanda nk'uwabaye umwami w'u Rwanda kandi rusanzwe ari umwami w'u Rwanda ko ntigeze abivaho yabivanyweho n'ababirigi ariko kubwe umutima we no mu mibereho ye yabonaga akiri umwami w'u Rwanda
muri rusange ukuzana umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa mu Rwanda kubaza amakuru byerekeye haba muri rubanda rusanzwe n'abandi byabagara kubaha amakuru mashya uyu wabwijwe irya Amerika ko yabimenyeye ku mbuga nkoranyambaga ntiyemeranya n'ubwiru bwabayeho
bari ubwiru umuryango wifuje cyangwa se niba ariko mu byukuri byarabikwiye kugenda ariko nibwira ko ubundi byagakwiye kuba ari ibintu abanyarwanda bamenyeshwa ndetse n'uburyo bwo kumuherekeza kuko yabaye umwami w'abanyarwanda ntabwo mu byukuri abanyarwanda bakwiye guhezwa mu mihango yose ijyanye no kumuherekeza
none kuba abanyarwanda batabizi bivuze iki
kuba yenda ya umugogo waje ntarirarenga ariko nibwira ko ibikurikiye bakwiye kubimenyeshwa kibi cyane cyane bijyanye no kumuherekeza kuko bakwiye kumuherekeza mu cyubahiro cye
amateka agaragaza ko uyu mwami yabaga yatanze mu Rwanda hari imihango ikomeye yagombaga gukorwa igihugu cyose cyagombaga kujya mu cyunamo bigaragara ko cyacitse umugongo icyo gihe ntabashoboraga gukora ubukwe abagabo n'abagore bakogosha imisatsi yose bakamaraho n'ibindi Umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa babuzanye mu Rwanda nyuma y'iminsi ine gusa urukiko muri Amerika rutegetse ko agomba gutabarizwa imwimi Nyanza yimikiwe bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Eric ndagushimiye kuri iyi nkuru turacyayivugaho kandi hano muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Edi Rwema wakurikiranye urubanza mbere yuko umugogo w'umwami woherezwa mu Rwanda gutabarizwayo uyu wimitswe rero nagira ngo Edi Rwema utubwire ko wari mu rukiko wabonye ko hari impande byiri watubwiye ko hari impande byiri zitumvikanaga mu muryango w'umwami none himitswe uyu Emmanuel Bushayija yaba yari mu rukiko icyo gihe
Yego Emmanuel Bushayija nkuko wabivuze mu itangazo umwami yaramubereye se wabo akaba atuye mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse yari umutanga buhamya w'uruhande rwifuzaga ko umugogo w'umwami utajyanwa mu Rwanda icyo gihe mu rukiko yagaragaje ko ubwe yivuganiye n'umwami umwami akiriho ngo umwami akamubwira ko atifuza kuzatabarizwa mu gihugu cy'u Rwanda ibi rero icyo bivuze nuko uru ni uruhande rwimitse umwami umwami utarifuzaga ko uwo asimbuye yoherezwa mu Rwanda Jenny
ndabyumva ubwo hari impande nyine haracyari impande byiri kandi birasa nkaho bigaragara ko hakirimo kutumvikana hagati y'umuryango w'umwami ubwo byaba bivuga iki byaba bise bivuga ko haba hagiye kuboneka nk'abami babiri
iki nicyo kibazo gikomeye cyane kandi ikigaragara nuko impaka zabereye mu rukiko muri leta ya Virginia hano muri leta zunze ubumwe za Amerika izo mpaka zishya nkaho zigiye gukomeza mu miryango kuba Emmanuel Bushayija wari ku ruhande rw'abifuzaga ko umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa atabarizwa mu mahanga rwamuhisemo nk'umwami kandi hari n'urundi ruhande bisa nkaho rutavugaga rumwe n'urwo ruhande ndibaza ko dushobora kwitega ko n'urundi ruhande cyane cyane abangaba bajyanye umwami mu Rwanda nabo wendejo cyangwa se yari cyo cyose dushobora kubona itangazo rivuga ko nabo hari umwami bimutse ni ibintu bigoye cyane ni impaka zabaye mu rukiko byagaragaraga ko nubwo ari abavandimwe iyo habaga karuhuko wabonaga ko batarebana neza rero bishoboke ko dushobora kumva hari undi mwami wundi nawe wimitswe
reka tukomeze dukurikirire aya makuru hafi ubwo icyo tuzamenya tuzagitangariza abakunzi bijwi